sotya mukwano wowe ndi wano ntudde nga ndoza si my love obulungi bwo wetaga kukwata nga nkyatika kubanga oli waddala olabika ng'oli mulungi mukusoba kuba omutima wagukwata offside laba nontula inside akufanana tannazaalibwa kyenva mbulwa ebigambo ne nanagira nga mwana muto w'olina ekisa wammala nze wampangula kutwala munange chankanga na maziga ninyungula yegwa manye yange munange byenkwese yegwa limwa masanyu gange yegwa limwe suye deep in me baby ayambane munange ontade kuchocha your love is just like a fantasy sabateru cha mukwano nochuka mukwano tochuka meza meza mukwano meza meza
Mukwano nyweza